Ngithi angilalanga ubusuku bayizolo. Bengiloku ngibushanga phambi kwami nezolo. Blume ney'ngane zidla imali yegqolo. Bebahlanganele wine gcine bamba ngamadola. Ngapha amadoda bayakhala since baphume bayospana. Since baphuza sebayalahla. Ngapha izinja zami zezana. Phones on flight mode, high boat, uce phansi umakoti umuntu. Asikhohlwe nangeqando, high call, last call, lakudliwa umuntu. Ngithi angilalanga ubusuku bayizolo. Ngithi angilalanga ubusuku bayizolo. Ngithi angilalanga ubusuku bayizolo. Ngithi angilalanga ubusuku bayizolo. Ngitahule mangwane ntshwarele. Ngitahule ngikutlwa ke kgathetse ke bantu. Le maubane akarobala. Mazi afeka ngenzazokala. Ngoba thina ngesazo sidala. Mabafula siyofika kuqala. Ensiyophuzuka kuyoze kuvale. Ipobla, ipobla. And we bout him by the case. Abafake siyabaxosha. Bazoqwalisa le space. Bunch of intern doctors trying my patience. Guys all of us mosh. Now my paint is stage. So my money. Tell you where I'm gonna want me. Ungi petum bem nande. Islam at lamas ngen zane. So my money. Tell you mzwele na me. Ule tolung bale. Islam at lamas ngen zane. Ay 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 ay. Anglalang ubusuku bayizolo. Ngithi angilalanga ubusuku bayizolo. Ngithi angilalanga ubusuku bayizolo. Ngithi angilalanga ubusuku bayizolo. Ngithi angilalanga ubusuku bayizolo. Ukuthi sozosibole ntwana yama sikuthele. Hello. Yethu celebration abasiyeke ngiyithele. Basivalela ngaphandle marafok asibangene. Enhleko asibangene. Drop yeah gorgeous shine for sure. Payday scheme sokuyasim George. Joseph got us more shit. Pet umnotho with some Zulu girls abashangongo.